fall in love with the wrong people.
Disaster music.
Wrong people. We fall in love with the wrong people. Ruthless code of a commitment. We fall in love with the wrong people.
Yeah. Boca dopa. Steer. Leo ndo siku ya mwisho na mtext. Najipata ni memtext tena again. Situation ya kudharibu kwa kupenda mseo. Ukidondoka tena unaanza ma regret. Ni mapenzi lakini ananipiga makeyo. Najaribu kudondoka na niweke a lock. Kikuja nitulize na shindwa kusema no. Sifurahi venye kwa umadami ni mefall. Misa ista kiva kozo umadam. Sezi force kelly kata ili kata. Hivo ndo tunangora na nambogi. Lakini kifika maitha tena narudi kwa umadam. Hi, how was your day? I've been thinking about you the whole day. Grey, grey, kwanza nakula magrey. Morning ya juzi ndo nani reply same. Wrong people, we fall in love with the wrong people. Heartbroken down into pieces. We fall in love with the wrong people. Wrong people, we fall in love with the wrong people. Ruthless kogopa commitment.
Disaster.
We fall in love with the wrong people. Nguna libambika jolikuwa na senke. Free ride na mabeshti wa bebwe. Upgrade sako ndani ya subenze. Kuna Android, iPhone do tenze. Ni mavida tu za snap akiflows. Na tigolo nyeusi akiwa pale ghost. IG nilisha piga like kila post. Na kafala mamure washi nda kuni roast. Siku yangu kuzaliwa ndo ilikuwa excuse ya kudm. Akani DM, akani show TML. Na baitha siko safe na teswa na umze. Maponza kitambo sai sura ina madent. Kamu nichukue tafadhali. Niko stage flani. Please come sahi. Na Johnny Limes but saina kuitaji. Senke highway speed na Ferrari. Nikampeleka mta. Thanks. Kiss kanimalizia na hug. Akanza kudhani ndarudi back. We don't do that. Labda why night stand. Wrong people. We fall in love with the wrong people. Heartbroken down into pieces. We fall in love with the wrong people. Wrong people, we fall in love with the wrong people. Ruthless kogopa commitment. We fall in love with the wrong people.
Wrong people, we fall in love with the wrong people. Heartbroken down into pieces. We fall in love with
disaster
the wrong
music.
People.